Sanibonani kusihlabangani ngiyajabula kuba lapha kulobu busuku futhi ngibe nalokho kwamukelwa okuhle kwangempela wonke umuntu efuna ukungena ungenza ngizizwe ngikahle kakhulu angizange ngibe nethuba elingaka lokukhuluma noma ukufundisisa noma yini ngoba zonke izinkonzo zami bezingukuphulukiswa ngakho ngiyathanda nje ukukhuluma wonke umuntu yakwazi lokho ngiqekele umama wathi ngakhuluma ngaphambi ukuba ngihambe niyazi ukuthi isisho esidala sithini ngalokho ngakho ngijabule kakhulu ukwazi ukuthi uNkulunkulu uguqule inhliziyo yami ukuthi inkulumo iphathelene naye niyabo futhi ngifuna nje ukufa ngikhuluma ngaye ngicula izindumiso zakhe futhi ngenza lokho engicabanga ukuthi kulungile sinasesikhathi esiningi kakhulu ngoba sinenkonzo yesidlo kulobu busuku ngolwesithathu ebusuku kuzoba inkonzo yokufundisa lapho esizofundisa khona uma inkosi ithanda manje kulobu busuku kwesikhathi esifushane nje imizuzu embalwa inkosi ithanda ngifisa ukuthi ukungalindeleki kancane ngiyazi ngoba uhlale njalo ngikholwa ukuthi iBhayibheli lathi uqinise kuyisikhathi noma kungesiyiso zimisele ukunikeza noma ulungele ukunikeza impendulo yethemba elingaphakathi kwakho futhi ngakho uma ngingafakaza ethembeni elilele ngaphakathi kimi awu kuyoba isibusiso kimi ukuba nginitshele futhi ngithemba ukuthi kuyoba isibusiso kini ukuba nikwemukele futhi nazi ukuthi ngokukholwa kwenu kuhambelana nento efanayo futhi into efanayo ekimi ilele kini futhi siyizakhamuzi zandawonye zombuso kaNkulunkulu ngijabulile ukuzwa ngalezi zivuselelo manje isebandleni leMethodist eNew Albany futhi angiyitholanga leyo mayelana neLouisville kodwa mhla sibenginikutholile leyo umfowethu Flimena sanda kusitshela yona wena seduze nalezo zimvuselelo zithameleni iphuma futhi nivumele ukuba nimelelwe nabantwana bakaNkulunkulu ukukhombisa ukuthi yiluphi uhlangothi esikulo sisohlangothini lwenkosi futhi sifuna ukumelelwa nabantu bayo manje ngolwesithathu ebusuku njengoba umfowethu Neville eshilo enkonzweni yokufundisa ngicabanga ukuthi banohlobo lweklasi lokufundisa aninjalo umfowethu Neville na lokho kuhle kakhulu ukufundisa izwi njalo kugcina ibandla lakhekile siphila akusikasodwa umuntu ayakuphila ngazo kodwa ngamazi wonke aphuma umlekini kaNkulunkulu futhi kulokho kusabe sikhuluma ngokuthi lolo zwi lalingahluleki kanjani ukuthi lalidingeka lifezeke kanjani futhi ngemva kokuba babecula ngacabanga awu ngizokhuluma ngani na futhi kwenzeka ngacabanga bathi bonke abangcwele bayoba nophawu ebunzini labo yabo uma sifika ngapho bonke abangcwele bayoba nophawu ebunzini labo futhi ngacabanga kulobu busuku ngizofunda into enyane encane yombhalo ebhayibhelini lapha ndawo futhi ngale emavangelini futhi uJesu emva kokuba eseqedile inkulumo wathi namuhla ukuthi lamazwi ligcwalisekile manje uKristu ekuqaleni kwakhe kokuqala kwenkonzo yakhe wazalwa kusobala emhlabeni indodana kaNkulunkulu wazalwa uJesu inkosi bese kuthi ke emva kwezinsuku eziyisishiya kalombili zokusoka kwakhe wanikwa manje wazalwa uKristu inkosi njalo futhi wanikwa igama likaJesu uJesu kwakuyigama lakhe alinikeziwe uKristu kwakuyisiqu sakhe salokho ayeyikho wayenguKristu ocotshiweyo kaNkulunkulu ngenkathi ezalwa futhi manje ngokwazi ukuthi inkonzo yesidlo ivame ukuthatha isikhathi eside kancanyanyana futhi akifuni ukukhuluma isikhathi eside kakhulu kodwa nje okwanele ukwenzela okuhle lokho esizwa ukuthi umoya kaNkulunkulu ekuletha phakathi kwethu ukuze sibe nezizinkonzo manje kubukani zonke ezinye izinkonzo eziminyezeliwe izimvuselelo ndawo zonke abagulayo nabaswele usanda kukhuluma kimi ngakho uye wavakashela ikhaya esikhashaneni esidlule lapho umfana ubanjwe idemoni futhi efuna ukukhululwa manje iBhayibheli lathi ngathi ukuba sibuthane ndawonye futhi sikhulekele laba bantu niyazi khona-ke kukhona inenekazi elincane libiza ngo-George Carter elaphilisa ngobono eminyakeni eminingi edlule futhi yasuse empedeni okuhlushwa i-TB wayekade lele lapho iminyaka eziyisishiyagalombili nezinyanga eziyisishiyagalolunye wayengakaze ngisho avuse empedeni futhi ngangingehlo ngimkhulekela futhi mina ngiyayazi indaba ukuthi ubaba nomama babengakholelwa kanjani ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu futhi ngangingemukelekile kakhulu futhi intombazane yayifuna ukuphulukiswa Kona ke ngolusuku ngale kwamfowethu right ngangili ngapho nginene nkonzo yempaphathizo futhi intombazane efuna ukupaphathizwa futhi yayingenakukwazi ukuphuma empeteni kusobala yayikade ingekho ngaphandle iminyaka eyisishiyagalombili noma eyisishiyagalolunye futhi ngangikade ngikhuleka ngalehlane noma emahlathini futhi dadewethu right washaya insimbi ukuba thina size esidleni sakusihlwa futhi ngangikhuleka kakhulu nobukhona benkosi yethu Jesu ubuseduze kakhulu ngaze ngangayiqaphela insimbi khala futhi kuqala kuya ngasebumnyameni futhi ngabona kukhanya kukhanya ezansi ngasehlashaneni lembali idogude ngase ngithi hamba ngasendleleni yabakwakhatha futhi uraji wawunami futhi lapho sesifike lapho ncamashi nje indlela umbono owawusho ngayo lokho indlela okwenzeka ngayo futhi uGeorge waphulukisa khona majalo esuke kuhluphukeni iminyaka eziyishiyagalolunye nezinyanga eziyishiyagalombili ngaphandle kokusuka empeteni futhi akazange ebuyele empeteni ngokwazi kwami konke ngaphandle kokuthi uke waba nomkhuhlane omubi noma ukuthile kuze kube manje futhi ngiyaqonda ukuthi ugula kabi kabi ngenkathi sasinomhlangano ezansi kamfowethu right lapha ngaphambi kokuba ngihambe ngiye ngaphesheya kwezilwandle intombazane yayisenhla lapho futhi ngatshela umfowethu right ngemuva kokuba isihambile into ethize emoyeni wenkosi yayilokhu ingicindezela ukuba ngiye kuGeorge futhi manje ngiyeza ukuthi usesigabeni sokugcina somdlavuza ebeleni futhi usezidelile ukuba afe futhi bezoqhubeka futhi amukele ukufa kwakhe futhi wathi uzwile ukuthi ngiyabuya futhi mayibusise inhliziyo yakhe encane uvukile empedeni futhi wathi ngikhole ukuthi uzophulukiswa manje ngakho-ke lokho ngukukhole okuningi ngukukhole ukuthi uNkulunkulu uzoyizwa imikhuleko yabafayo ngakho ngiyamthanda uGeorge njengodade wethu futhi ngifuna nina ningijoyine ngomkhuleko ukuthi uNkulunkulu uzosindisa impilo yakhe uma nje ezongitshela ukuthi ngithini manje uma sengifika lapho abaningi kakhulu abanye umnumzane Wise Heart umfowethu Jim Wise Heart owayevamise ukuza lapha mfana kamfowabo ungaleya esibhedlela usanda kushaya ucingo nje ngesifo sokuvuvukala kwendlala lokho kubi kakhulu kulo mdlavuza niyazi futhi sibe nodaba lalokho kubulukiswa khona lapha echabalekele maduzane niyakhumbula intombazane encane udokotela uyinikeza izinsuku ezingamashumi amathathu ephila yayingumfundi wasesikoleni esiphakeme lapha futhi unina yakhuphuka futhi wanikela impilo yakhe kukristu futhi wabhaphathizwa kanye nentombazane futhi bathi yifihleleni ningayazisi ukuthi kufa kuphezu kwayo futhi ngaphambi kwalokho yehla ngobuqa lapha ngalokho kuza umoya ongcwele wayibamba wazi ukuthi yayenzeni nokunye nokunye futhi yaphulukiswa ngaso leso sikhathi baze bangakwazi ngisho ukuthola indawo yakho futhi bekumayelana nalokho eminyakeni emibili noma emithathu edlule futhi ngahlangana nentombazane cishe unyaka odlule ngicabanga ukuthi sishadile manje futhi yenza kahle nje ayigaze ibone kunye kwakho manje uNkulunkulu angaphilisa isifo sokuvuvuka kwezindlala akwenzi nayimuphi umehluko ngenkosi ephilisa zonke izifo zakho ngakho masikhulume kuye kancanyana ngenxa ye ekumeleleni abagulayo nangokwenkonzo eqhubekayo manje baba wasezulwini nomusa njengoba sibuthene lapha kule ndawo encane ethandekayo mhlawumbe yikho kakhulu emehlweni ukuyibuka kodwa baba sizizola kakhulu ekhaya lapha nje ukwazi ukuthi usibusisile izikhathi eziningi kakhulu sizizela kule ndawo encane nje kuJakobe ngalobo busuku emva kokubalulekela umfowabo waba nombono ebona izingelosi zikaNkulunkulu zikhuphuka futhi zehlali ngelada zaginga amatshe ndawonye futhi zathi lena yindlu yenkosi baba ngikhulekela ukuthi uzobusisa laba babuthene lapha endlini yenkosi kulobo busuku eBethel yize imikhuleko yethu ngalaba abagulayo leyo nsizo ekhwelwe yidimoni evakashele umfowethu futhi sikhulekele uGeorge omncane nkosi uNkulunkulu ungakuvumeli ukuba kumgweni wamsindisa 12 iminyaka eyishumi nane manje futhi ngikhulekele ukuthi uzoqhubeka wena ongakhipha etshipini kokuye ungasusa umdlavuza kuye wena nguNkulunkulu futhi siyakuthanda baba futhi sicela lokhu ngokukholwa okungantengantengi futhi lapho esibhedlela leyo nsizwa isosha eliselincane lilele lapho lifa wonke amathemba engasekho kodwa baba kulolo hlobo lwehora lapho wakhuluma noPawulu wathi yima isibindi Pawulu
speak again, Lord.
Khuluma futhi Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi uzosindisa impilo mfana. Sithe khona, kwangathi angangafa Nkosi, kwangathi angaphile ukuze inkazimulo kaNkulunkulu iveze empilweni yakhe. Sisize kulobu busuku manje enkonzweni sixolele ngezono zethu singazi igama elilodwa ukuba silisho sinikela zonke izinto kuwe bese kuthi-ke sicele ukuthi inkazimulo ibe nawe ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakho amen. Manje ngithanda nje ukukhuluma ngalowo esimkhonzayo lapha inkosi uJesu lokhu kakhulu kithi futhi zonke siyamthanda ngiqinisekile kulobu busuku bekuyoba ngokujula okukhulu kunakho konke kwezinhliziyo zethu kuqonda ukuthi ubephakathi kwethu uma kuphela singambona kodwa ulapha ngizokuqinisekisa kuwe lokho ukuthi umoya wakhe ogcwalisa umhlaba ulwandle nesibhakabhaka ukuleli hole likhulu lapha kanye nathi kulobu busuku futhi yena thina izindumiso zethu iyamukeleke emehlweni akhe futhi uthanda ukukhonza. Manje ngemibono embalwa eyisisekelo ngokuthi kungani silapha. Indlu kaNkulunkulu yindlu yokulungiswa, umthetho uyaphuma uvela endlini kaNkulunkulu.
And I think at the time that we're living, and especially
ngicabanga ukuthi esikhathini esiphile kuso futhi ikakhulukazi kula mahora amnyama agcwele amathunzi ngemva kokuhamba futhi ngibhekisisa zonke izizwe kunethembe lilodwa kuphele ngingalibone lisele futhi lokho ngokufika kwesibili kwenkosi uJesu futhi uqinisekile nje ukuba fika njengoba wayelapho kokuqala. Ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami, ngayo yonke impilo yami. Ngokuba yizwi lakhe njengoba sibonile kulokhu kusa lifanele ligcwaliseke ngomcabango kaNkulunkulu ubonakalisiwe ngezwi lakhe futhi walethwa eqinisweni. Sibe nendaba kulokhu kusa uma abanye bezihamba ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu. Manje izwi lalikhona ekuqaleni kodwa ngaphambi kokuba libe yizwi izwi lingumcabango oveziwe uNkulunkulu wadingeka kucabange ngaphambi kokuba kwenze izwi khona ke wakhuluma izwi futhi laba yinto ephathekayo. Manje ofanayo wathumela inkosi uJesu lapha ngezwi elikhulunyiwe laba yinto ephathekayo futhi laba yindodana kaNkulunkulu wafa njengongenacala ngenxa yalecala ukuba sihlenge sibuyele enhlanganyelweni kuNkulunkulu ukuze thina esake sahlukaniswa kuNkulunkulu manje singasondeza kuNkulunkulu ngomnikelo wegazi lendodana kaNkulunkulu elungileyo. Ngokuqinisekile impela nje njengoba uJesu efika kukuqala njengomthengi uza kwesibili njengomyeni uyeza futhi nakuba izikhathi eziningi sicabanga ukuthi awu sekube yisikhathi eside futhi sicabange lokhu iminyaka lokho abakucabanga ngaphambi kokufika kwakhe kokuqala futhi babophezelekile kucabanga into efanayo ngokufika kwesibili. Sizathi ibhayibheli lasho ukuthi bayothi akukho mehluko kunasesikhathini obaba bethu abalala ngazo kodwa kungehoro ngalicabangi kuzokwenzeka manje kusifanele Melika, njengamaKristu angamaMelika, uNkulunkulu uzodinga okuningi ezandleni zethu ngoba sinokukhanya kwevangeli kweqiniso futhi siyedluleka kukusebenzisa njengoba sifanele sikwenze. Ngakho kulobu busuku ngifuna ukukhuluma kumKristu mayelana nokuthi ungasidabukisa usixoshe kanjani isikhathi sokuphenduka sakho. Nokuthi ungabeka kanjani uphango kuphelele ngaphandle ungena ngcenye noKristu ngokwenza ukukhetha okungafanele. Manje lezi zinto zimahadla kancinyana kodwa kufanele kube mahadla kanjenge sikashana ukuba kusenze sithakasele inkosi uJesu. Mfowethu hlangane nami namuhla lapho bengisaphuma futhi athi futhi uBrenan izinkathazo zezimali zithwese umthwalo enhliziyo yakhe wathi ngemuva kokuzwa ngabantu abampofendiya nokunye nokunye wathi kodwa nokho kaza sonke isikhathi wathi ngiphile saka futhi kodwa yonke into ehlala njalo ingishaya ingilahle phansi lathi yonke indodana eza kuNkulunkulu fanele jeziswe kuNkulunkulu sonke simele nje sivivinywe ukubhaxabula kukaNkulunkulu kubekwe phezu kwethu kubonakala sengathi ongenacala uNkulunkulu wenza lokho ukufakazisa ukuthi singamadodana labo abangenakumela ukuyalwa ungabantwana besihlahla noma akusiyo madodana eqiniso kaNkulunkulu kodwa leyo ndoda noma usifazane ungama futhi bathathe kubhaxabulwa futhi konke kungahambi kahle noma kunjalo ubuka phezulu bese uthi Nkosi ngiyakuthanda ilowo-ke lokho ngokuthi okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa manje ngiyakuthanda lokho kanikuthandi na futhi ngokwazi lokho ukuthi kuhlupheka kuveze kukhuthazela kukhuthazela kuveze ithembe ithemba lijabhize nakho lapho khona ngiyabonga kuhlupheka kuveze ukukhuthazela khuthazela futhi ithemba lijabhize futhi singaba nethemba kulo busuku kukho konke ukuhlupheka kwethu nokho kuyasebenza ukuhlupheka kusenze sikhuthazele silinde kufika kweNkosi lapho iyo kwembulu wayivela ezulwini kwesibili enkazimuleni yobukhosi ulwandleni uyojeba abafile balo imizimba ebhubhayo yalabo abalele kuye iyoguqulwa futhi ifaniswe nomzimba wakho qobo okhazimulayo lapho akwazi khona ukunqoba zonke izinto kuye uqobo futhi eziyikho kulobo busuku kodwa kuba ngabajabulayo amakristu athokozayo abhekele lo suku olukhulu lokufika kwenkosi ujesu lapho ekhuluma futhi ezwini esikhathaneni esedlule bekukhona umfowethu esandekayo ofika ukuzongibona imizuzwane mbalwa kungahle kuba usesakhiweni manje angimboni kodwa uthe futhi Branham ngiyalithakazela izwi lokho ngokuthi izwi izilemiso kuyinto ukuthi awukwazi ukuba nokukholwa nje ngaphezu kokuthile omunye umuntu akushilo kufanele kube nesisekelo futhi yisiphi esinye isisekelo ebesiyoba ngesihle kakhulu kunezwi likaNkulunkulu na lapho wonke amazulu nomhlaba kuzodlula kepha izwi lakhe alinasiphelo nje njengephakade liyoqhubeka futhi liqhubeke futhi liqhubeke kuze kube phakade liyofana qabulani ujesu njengoba besizodingeka siphuthume khona ngqo endikimbeni manje mayelana nenkonzo yesidlo futhi leyo yingxenye yethu yonke indoda manje nowesifazane umfana nomntombazane ubize igama likajesu lungisani izinhliziyo zenu manje ukulungiselela isidlo sakusihlo senkosi Oh kuyinto enhle kakhulu uNkulunkulu wathi uJesu Kristu wathi uma wena odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila kuphakade futhi ngiyomvusa ngosuku lokugcina kepha ungadli akanasabelo nami futhi odla futhi aphuze ngokungafanele uzidlela futhi aziphuzele kulehlo kwakho uqobo kepha ungadli akanasabelo nami futhi odla futhi aphuze ngokungafanele uzidlela futhi aziphuzele ukulehlo kwakho uqobo Isikhathi sinjepho manje asilukiselele lona mkhulu umcimbi omuhle kakhulu emizuzwaneni mbalwa okunye kukhulu kulekho konke ukuthi ngiyacabanga esinakho ethabenakele ngobusuku besidla manje ezinsukwini zasekuqaleni zenkonzo yenkosi yethu lapha wayengene eCapernaume ngiyacabanga futhi wahlala phansi ngesabathi ethempelini nomfundisi wethempeli wamnika umbhalo ogoqwayo ukuba afunde Manizokuqaphela sinamanye amasiko afanayo uJesu wayeyofunda imibhalo bese ebhekisela ukufundisa kwakhe embhalweni kwakuphambene ngezinye izikhathi kulokho abantu abangamajuda ababecabanga ukuthi kwakuyikho kodwa nokho ubani wayengamangalela na wayeyinkosi yekazimulo futhi wafunda phakathi lapho Isaya athi ungigcobile ukuba ngimemezele umnyaka omuhle wenkosi futhi khona-ke esekwenzile lokho wavala futhi wasonga umbhalo ogoqwayo wase ubeka phansi waphendukela kubantu wayesethi namhlanje lelizwi ligcwalisekile phambi kwenu manje uIsaya iminyaka eminingi engamakhulu sasimbe phakathi kwamahlanu neminyaka engamakhulu esishiyagalombili ngaphambi kwalokhu wayeprofethe ngaphansi kokuphefumulelwa ukuthi uKristu lapho esefikile wayeyogcotshwa ukuba amemezele umnyaka omuhle wenkosi Kodake kwakufanele kube ngxamashinje ngaleyo ndlela ngokuba uNkulunkulu ngomprofethi wakhe wayekhulume izwi lakhe futhi izwi lakhe lifanele lifezeke. njengoba besinakho kulokhu kuza u-Isaya ukuthi abantu nakuba uJesu enze imisebenzi eminingi yamandla ngaphambi kwabo, lokho kabakholwanga, ngoba u-Isaya wathi, ngubani okholwe ngumbiko wethu na? Ingalo yenkosi yembulwe kubani na? Wathi banezindlebe kepha kabezwa, futhi banamehlo kepha kababoni, futhi ukuthi bangaphenduka. Ngoba u-Isaya washo lokho, khona-ke abantu kabaqondanga izimangaliso nezinto uJesu ayezenza phambi kwabo. Niyazi yini leso siprofetho sifanayo? Qaphelani, siprofetho siyaziphinda ngokwaso. Ninazi ukuthi amazwi kaNkulunkulu aphinda agijima ngemiyingilizo na? Sibonele nje ngezinye isikhathi embhalweni ngafunda ngaleya, futhi ngangizama ukuba ngifunde emphethweni konke ezansi empephelini, lapho kwathi kuMathewu isahluko sesibili, lapho noma isahluko sokuqala ngiyakholwa, kwathi lapho kwagcwaliseka khona ngenkosi ngomprofethi, ngabiza indodana yami iphume eGibhithe, kukhulunywa ngoJesu ebizelwe ngaphandle eGibhithe. Kwaphinde kwabhekiselwa futhi lapho uNkulunkulu ebizelwe Israyeli ngaphandle ngokuba u-Israyeli wayeyindodana yakhe, futhi umbhalo abawu uMathewu wayebhekisele ngakuyiwona kanye umbhalo abiza khona indodana yakhe u-Israyeli aphume eGibhithe. Waphinda wabiza indodana yakhe uJesu aphume eGibhithe, yabo. Futhi le mibhalo kulo usuku esiyifundayo lapha igcwalisekile, futhi ezinsukwini zabezizwe banamehlo kepha kababoni, banezindlebe kepha kabezwa. Futhi uNkulunkulu wenza izimangaliso nezibonakaliso nezimanga, futhi abantu kalula nje bavala amehlo abo kukho, ngabe isiprofetho sishilo ukuthi kuyoba ngaleyo ndlela. Manje uJesu waprofetha ku-Isaya ukumemezela umnyaka omuhle, yilokho esifuna ukubhekana nakho kulobu busuku manje. Manje umnyaka omuhle wawuyilokhu ukuthi phakathi nesikhathi phakathi kweminyaka eminingi kakhulu, umnyaka omuhle ngonyaka obizwa ngokuthi emibhalweni emidala unyaka wejubhili. Ufika njalo ngikholwa ukuthi wawuphakathi kokuthi njalo eminyakeni eyisikhombisa kwakungunyaka wejubhili, futhi njalo eminyakeni eyisikhombisa babeyekela umhlaba uphumule, babengatshali izitshalo kuwo, noma qhabo abatshalanga zitshalo, bayekela izitshalo zabo ensimini ziphumule njalo eminyakeni eyisikhombisa, futhi ngaleso sikhathi kwakuyijubhili. Futhi ngaso sonke isikhathi lapho kwakukhona isiqile esithengisiwe, noma umHeberu indoda yayithengise ngabantwana bayo ebugqileni, manje lokho kuzwakala njengento esabekayo, kodwa ngama ubusuku obumbalwa obedlule futhi ngabhekisise into efanayo yenzeka. Ngathi amadoda ayezoletha amadodakazi awo abesifazane abasebasha babafake emakethe yezigqila, futhi babawundule, futhi babathengise lapho ukuba babe yizigqila. Omunye wabafo wayephakathi, hhayi eqenjini lethu, kodwa wayejoyinene nathi lapho. Wathenga inelikazi elithandekayo eliselincane ngesamba samadola $35, futhi wathola ukubhala emthethweni njengoba uthole itayitela emotweni. Ezinye sathengiswa $10, ezinye nje kwakuphiswana ngazo. Singatshali ukuthi kunoma yiyiphi indawo lapho igama likaJesu Kristu alisikho ukuhlonipha, isidalo singumuntu nabesifazane abasabi ngaphezu kwezilwane. Kini bezifanele simpimise kanjani uNkulunkulu ngenxa yeze siphile kulo, ngenxa yesimo sokuziphatha nezinto? Kuhlazi ukuthi siziphatha kanjani izinto ezinazo izinkululeko zikaNkulunkulu. Manje babethengisa ngesigqila, khona-ke le ntombazane lapha manje ingaphuma futhi ibe ngunkosikazi noma ingaba incikukazi. Bayayideyisa, bukala amazinyo ayo, bukala ukuthi inamandla kangakanani, kungakhathaleki ukuthi ingakwazi ukusebenza noma qhabo, noma uma iyintombi into noma qhabo nokunye nokunye, futhi ungawathenga uthole amaningi ngangokufuna kwakho, amaningi ngangongakwazi ukuwanakekela, amaningi ngangongakwazi ukuwakhokhela. Futhi manje into efanayo yayisezinsukwini zenkosi lapho bethatha isigqila futhi basithengisa, kodwa-ke njalo eminyakeni eyisikhombisa kwakuba khona unyaka wejubhili ofikayo. Manje lesi kwakuyisikhathi esihle kakhulu, futhi sinokubaluleka kukhulu kubantu banamuhla, isikhathi esihle kakhulu. manje sicila zaziba sensimini noma ngabe ikuphi lapho zazikhona emsebenzini bese kuthi ke mhlawumbe zibhensile ngaphansi komthwalo wenduna umnikazi futhi wayeyinkosi egcwele nobazi phezu kwazo ngoba wayenephepha elisemthethweni libonisa ukuthi lesi sigqila singesakhe wayesiphatha njengehashi noma yini ayeyifuna kwakuyisigqila sakhe kodwa khona-ke njalo iminyakeni ezikhombisa kwakungumthetho kankulunkulu ukuthi kwakukhona unyaka wejubhili futhi lapho lo nyaka wejubhili ufika khona-ke umpristi wayegibela ezweni ebethe icilongo futhi zonke isigqila esasithengwe ngentengo futhi saba yinceku sanikezwa ilungelo lokukhululwa sibuyele ekhaya futhi emuva kwabathandiweyo baso wayethenga buyele emuva ngomuza wayengadingeki yakhokhe noma yini abathandiwayo bakhe abadingekanga ukuba bakhokhe noma yini kwakuyizenzo sikankulunkulu isibonelo esihle kanjepho namuhla lawo madoda nabesifazane ezweni lakithi nakwezinye izindawo bazithengise bona uqobo esonweni ukuphuza ukugembula ukugonqa utshwala ukwenza izinto abebengafanele ukuzenza futhi baba yizigqila kudevel abanye ngahlangana nenenekazi elincane lapho kunke kudala bathi mfowethu uBrenham benginganikelanga noma yini ukuba kuphela bengingaqashula leli bhande likagoloko lathi ngaqala lapho ngangiseyintombazanyana ngahamba nomfana wayiphuza saqala ukuxuba iziphuzo futhi ngiba yisigqila esiphelele kukho uma ngingenawo lithi ngiyasangana nje uma bengingakwazi kuphela kuyeka lokhu kanti awukwazi ukuzenzela wena ngokwakho kodwa ngiyamazi umuntu othize ongakugqashulela khona inkosi ujesu kristu ufikile ukuzokukhulula manje uma nizoqaphela ngisifanekiso ukuthi unyaka wejubhili uphinda njalo kukhona ivuselelo egadla ezweni nje ivuselelo enkulu yasewelsh ivaliwe kunke kudala abantu singahle sihambe futhi sibe noBilly Graham no-Ora Roberts ezweni lonke ndawo zonke futhi kungena ndawo ba ukuthi sizama kakhulu kangakanani sizama kangakanani ukuhlela abantu bagiji ndawonye futhi sibahlanganise kuthetha uNkulunkulu kulethe imvuselelo akule ndaba sizama ukuba nenhlangano ye-Christian Businessmen lokho kuhle manje bazama ukuba nenhlangano yenhlanganisela yabefundisi bamahlelo ahlukene konke lokho kuhle kwelo mfowethu inqobo nje uma kusengumuntu nje ngeke neze ibalelwe kunoma yini kodwa kuthatha umoya kankulunkulu ukuba ufike phakathi kwabantu manje kunemvuselelo enkulu yasewelsh yaqala leso ngokuyisikhathi sejubhili kubantu basewelsh lapho kwaqala nje isikedala sabantu abangakwazi ukufunda nokubhala beshumayela ivangeli nje futhi amandla nodumo lukankulunkulu luqala ukuwa kuze kuba osomabhizinisi baye emsebenzini futhi bahlale edeskini labo futhi bekhale izinkembezi njengezingane futhi bavale yabo imithi ibhizinisi labo abalimi ensimini babehlala emagejeni abo noma ekulimeni babemisa amaqembu abo futhi baphume ensimini umugca wezoni futhi ziphakamise izandla zazo kunkulunkulu futhi zikhalele umuzo abantu behamba emigwaqeni nandawo zonke amakhwela aqala ukushaywa nekho konke kunge ngokukhona ivuselelo eqhubekayo ilokho imelike kudingayo kulobu busuku ayidingi uBilly Graham futhi ayimdingi u-Ora Roberts ekudingayo kulobu busuku ngumoya ongcwele uhamba phakathi kwabantu umemezele unyaka wenkululeko kunjalo ayidingi inhlangano entsha ayidingi uhlelo olusha into kuphela ayidingayo umoya ongcwele ukuba ungene ngamandla alahlana ngecala ubungashumayela evangeli uze ube mpunga ubungenze izibonakaliso nezimangaliso uze ube mpunga ngaphandle uma uNkulunkulu ephuma phakathi kwabantu futhi engena emnyakazweni ngani ngenkathi leyo vuselelo iqala umfundisi wehlele endaweni lapho kwakukhona umkoti wesitha mgoqo wawunqamula umgwaqo futhi wawuthola wamisa ihashi lakhe futhi wawelela kulo mkoti wesitha mgoqo wayesathi uNkulunkulu mnini mandlonke leli dolobha lonke lonakalisiwe ezansi lapha wathi ngoba wonke umuntu wesifazane umvali noma intombazane onqamula ngaphezu kwalo mkoti wesitha mgoqo ukuba hawe ngaphansi kokulahla ngecala ngomoya wakho wahamba futhi wathola lidle gawe elithemekile walifaka ngaphansi kwaleyo ndawo ukuba likhuleke udlala phakathi lapho emini nobusuku ezila ukudla ekhuleka waqhubeka wangena edolobheni wasecela imvumo ukuba acele isibusiso etafuleni ngaphambi kokuba kuphakwe idina wathi kulungile futhi wahamba wayesethi nkosi unkulunkulu bangela yonke indoda enawo wonke wesifazane ohlezi kule ntafula ukuba yeze ngaphansi kokulahlwa ngecala futhi kwashiwo futhi kwabhalwa ngamaphepha ukuthi amadoda ayedlula kulowo mgodi wesitamkoko futhi babisa amahashi abo emgwaqeni futhi baqale kukelezeka empezi futhi bekhala amadoda nabesifazane babeza etafuleni bahlale phansi futhi bathole ukudla kwabo futhi bakufuqele muva futhi babekhala ezinye empezi futhi bakhale futhi baphenduke lolo uhlobo lemvuselelo esiludingayo kulobu busuku lapho uNkulunkulu ephumele khona phakathi kwabantu singaqala umhlangano senze izibonakaliso nezimangaliso siya kuqaphela lapha ngiyaphuma futhi ngezinye izikhathi emhlanganweni impuputhi eyibone izithuzizo abantu bafika ngapha futhi babunge bathi lokho kuyamangaliza lapho ivuselelo isingasekho awusezwa ngabo hlobo babuyela ngqo emuva ngaphandle awu yebo ngiyakhona kulokho esikuthi kake kulobu busuku akusiyela umshumayelo omusha esikudingayo umoya ongcwele uphuma phakathi kwabantu uhambe uba ukumise belambile futhi bamele kulunga babusisiwe abalambele bomele kulunga ngokuba bayekusuthiswa noma ngabe kukuphi kuthatha umoya ongcwele ukukwenza manje kulezi zinsuku lapho laba baphristi babe bangathatha indoda phandle lapho futhi mhlawumbe ilima insimini yombila basi ihamba ehla ibhacabula ngasenqulwini phuthuma ukhuphukele lapha ufanele uphuthume ukhuphuke nalokhu kodwa kuthi lapho nje lelokucile onke likabetshwa lowo muntu wayike phonsa lelokugetshwa phansi athi ngeke ngiphinde ngilime ngalo futhi leyo nduna lowo mshayeli wezigqila wayenqatshela ukuba mthinte futhi ngoba wayekhululekile ngalina wayekadezwe izindaba ezinhle ijubili lalivulekile ukuhlawulela kwakwenziwe futhi zonke izigqila zazingahamba zikhululeke ngiyakhumbula mina uqobo wohehe ngathi ngizwa leyo izindaba ezinhle ziza enhlizweni yami njengomfana omdadlana oyisoni elele lapha empeteni wasesibhedlela udokotela wathi uneminye imizuzu emithathu ukubophile ngezo msindo ovela ezulwini owangitshela ukuthi uya kwejubhili wawusuvulekile ngabukela inkosi ujesu waqaqa wonke amaketanga esono ngase ngithi kudevele ngeke usangilimaza ngoba nginikele impilo yami kukristu jesu futhi ngeke usangibhaxabule kusukela ngaleso sikhathi uye wangisabisa izikhathi eziningi kodwa akakwazanga ukungithinta kusukela ngaleso sikhathi ngoba ungumkhohlisi nje ngiyasize sisebhu sakhe siquma ngokuhlabayo futhi siquma nokuye nokunye kodwa akusizi kalutho ngoba ngeke ngithole ngoba ngingowenkosi manje kunjalo manje siqaphele lo mfo yebo kokuba wayesekhululekile ukuba hambe waye abuyele emuva ekhaya lakhe abuyele kwabathandiwe bakhe abuyele kumkakhe nabantwana wayekhululekile wayengadingeki ukuba isaba izigqila hlobo kodwa nazi inhlekelele uma leyo ndoda yayingafisi ukubuyela emuva futhi yayifuna ukusala lapho khona-ke lo bazi wayenyukela kuyo athi ufisa ukuba usalokhu izigqila sami na yebo kodwa-ke babeyithatha bayihlisela ethempelini bakusho phambi kwabantu njengobufakazi basesidlangaleleni wancikisa indebe yakhe esigxotsheni bese ebeka usungulo futhi wayeyibeka uphawu endlebeni kodwa-ke yayingazaze yakhululeka yayidingeke ibengeke inqobo nje uma isaphila ifanele iqhubeke nokukhonza lo mshayeli wezigqila inqobo nje uma isaphila uma yona ngokuzithandela yenqabe ukubizwa kwayo nethuba lokukhululeka manje zilungiseni mzuzwana nje iminyakele kwamashumi amane edlule United States of America ibilokhu ibhonga ngaphambi kukamoya ongcwele esebenza phakathi komuntu nabantu ngabanye enikeze izibonakaliso nezimangaliso nazo zonke izinhlobo zezimanga abantu abamonyuliwe besuke ebufebeni kubantu abangekho ngokomthetho nokuye nokunye futhi benziwa abamnumzane abahloniphekile namakristu kube nalabo abakade bebuphuthekile abamukele ukubona kwabo izindlebe ezizithuli ziye zavulwa isikhathi esikhulu sejubhili labagulayo nabahluphekile labo abakade beboshwe kudeveli kuzo zonke izindlela noma ngabe uyegula noma ngabe ubebuphuthekile noma ngabe ubenyonga kube nezinkulungwane eziphindekazi inkulungwane zezimangaliso ezenziwe phakathi kwabantu kube nevuselele ebiqhubeka njalo njalo emabandleni eminyakeni ngamashumi amane edlule yompaphathizi kaboya ongcwele futhi sekufike izikhathi njengesizwe nakho konke futhi njengabantu ngabanye futhi njengamaqembu amabandla sikwalile sihambile futhi sakwenqaba manje ingxenye embi yakho ingukuthi bangane uma udabukisa umoya ongcwele kanye kaningi ngokuvamile khona-ke usuweqile umuco ohlukanisayo ufika endaweni lapho kungasekho khona ukuphenduka kukusalele futhi uyobeka uphawu embusweni obumnyama lapho ungazoze wabona khona inkosi ujesu awuzoze wabona ithemba lokuphila futhi uzobeka uphawu ngaphandle unomphela naphakade isexwayise siqotho kanjepho o ngithemba ukuthi umoya ongcwele ukuzikisa ezinhliziyweni zenu wena omi emndeleni wena oye wacabanga izikhathi eziningi ngingathanda ukuba ngumkristu ozinikezele ngokugcwele uma nje ngingacabangisise ukuthi ngikwenze nini womfo wethu yena wethu uyaqonde yini ukuthi leli kungahle kube ithuba lokugcina yoke ube nalo ukuba ube yilokho na kungenzeka kuba ubusuku bokugcina yoke ube nethuba ukuba ube yikholo lingumkristu kungenzeka kusukela kulobo busuku kuqhubeke ukuthi walilo mlayezo kankulunkulu okokugcina khona-ke uyoba emehleni kankulunkulu ubekwe uphawu ekuhlubukeni kuzoba khona kuphela izigaba ezimbili zabantu ezinsukwini zokugcina bobabili kubo uzoqoka uphawu uphawu lukankulunkulu lingumbhaphathizo kamoya ongcwele ngaphandle kwethunzi lokungabaza ngashumayela lokho kungekudala khona lapho ngosizo lukamoya ongcwele nezwi likankulunkulu lakufakazela ukuthi uphawu lukankulunkulu lingumbhaphathizo kamoya ongcwele kwabase-efesu bezini amashumi amathathu bathi ningamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu enabeke uphawu ngayo kuze kube nosuku lokuhlenga kwenu ngaphandle komoya ongcwele anibekiye uphawu kodwa umoya ongcwele unguphawu lukankulunkulu bese kuthi-ke ukuthi bonke ongabekwanga uphawu ngomoya ongcwele wathatha uphawu lwesilo futhi uphawu lwesilo luwuphawu lokuhlubuka olungukuthi ubunqaba umoya ongcwele ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na kodwa-ke lapho unyaka wejubhili noma uquma kufika labo bantu bamukela umoya ongcwele futhi wena ngamabomi ngokuzithandela uyawala unkulunkulu akasaphindi noma hhayi ngaphansi kwanoma yisiphi esinye sibopho ukuba ake aphinde akhulume kuwe khona-ke uzobeka uphawu ngaphandle zonke izinhlobo ezindala zetestamente elidala kuphela izifanekiso namathunzi elisha futhi kwanqaba ukristu nokumala ukuthi umgongothe emnyango wakho usemqeni wengozi yokubhola endlebeni ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa yizwi likankulunkulu futhi unkulunkulu uzobeka isisithezo phezu kwezindlebe zakho ukuthi awuzophinde ukwazi ukuqonda futhi ngeke wenze lutho kunokuxeka ivangeli inqobo nje uma uzaphila futhi ufe futhi ulahleke njalo njalo isikhathi sinjepho lapho kuseyizikhathi sejubhili lapho iminyango isavuliwe ngike ngaqonda ukuthi lo mpaphathizo ofanayo komoya ongcwele kade ngitadisha umlando emine eyedlule eyisihlanu iminyaka eyisithupha ngomoya ongcwele ukwazi ukuthi lesi sikhathi esivelayo manje kimi sasiza ukuthi ngangiyobeka eceleni izinkonzo zokuphulukisa zingezokuqala kwesikhashana futhi ngishumele ivangeli kunjalo into yokuqala ekati-ke ngiyenze abantu bathi kungani ukakwenzi lokhu na kungani ukakwenzi lokho na into yokuqala engangidingeka ngiyenze ngaleso siphiwo sikankulunkulu kwakungukuzuza izinhliziyo zabantu uma ngingayitholanga inhliziyo yabo bebengayi kulalela
manje uNkulunkulu
kuqinisekisile futhi manje bayangikholwa bazibonile izinto ezishiwo zifezeka igama ngegama babona imali kaNkulunkulu ehamba futhi yenza khona kake nje manje lokho okushoyo bazokukholwa manje into yokuqala kanti ke ngiyithole yilokho ebengikhuluma ngako ngokuba uNkulunkulu uzokuyivumana ngile cala kakho bosuku lokwahlulelwa lelo yiqiniso ubabathizo kamangcwele wehle kokuqala kusukela ePentecost eRussia iminyaka eyikhulu edlule kunjalo lowo ngumlando futhi babona ubabathizo kamangcwele futhi benze izibonakaliso nezimangaliso eminyaka eyikhulu edlule futhi bawunqaba njengesizwe futhi bawala futhi kekathi benza sebephendukele manje kubeni ngimphika uKristu abaphika inkolo futhi babe ngamakhomanisi abantuyayo nenhliziyo nonya ubongeke walalela uNkulunkulu uzokunikela emoyeni ozokulahla uphendulelwe engqondweni eyahlelekezelwe ukukholwa maka futhi lahle ngakho lapho eRussia ebikhona kulobo busuku ilahliwe bahlele kaNkulunkulu ngoba yehlulekile kwemukela umlayezo wejubiliwe wombhabhathizo kamangcwele baphendulelwe engqondweni ehlalekezelwe bakholwa manga futhi balahliwe ngakho emehlweni kaNkulunkulu indawo elandelayo wawakuyo kwakusetheki futhi abasetheki bawunqaba futhi babethelwa futhi baqatshazwa emithonjeni nokunye nokunye ngezinkemba ziphakeme kanje labo bantu base-Aminia nokunye nokunye futhi babaceke ngamakhulu futhi bheka lapho itheki khona kulobo busuku iyedlulile manje mfowethu imelika isibe neminyaka engamashumi amane yokushumayela kobupostoli okuyifashtini endala unyaka wejubhile futhi uma bengeke bawemukele njengesizwe futhi ngiyesaba ukuthi ngeke bakwenze khona-ke bayobeka uphawu ngaphandle ebumnyameni ukuhlubuka okukhulu wonke amahlelo ethu wonke alungile kodwa mfowethu uNkulunkulu akabheke emahlelweni ubheka abantu ngabanye ubuKristu wabusile ihlelo ubuKristu bungukuphila umuntu ngamunye kuphilayo amen ngolunyusuku usho kanjambo yangcwele kuvela zwini likaNkulunkulu ukuthi imelika esemgodini yala uNkulunkulu futhi izamukela uphalo silo ngokwesambulo isahluko sashumi nantathu futhi sihamba siyongena kukho uNkulunkulu angededele noma yiziphi isizwe uNkulunkulu akakhethi isizwe akakhethi bantu ufuna noma ungubani othandayo futhi uma isizwe sisode sizokhankaza futhi senze konke lokhu futhi sibe lowo mbuso uyohlala njalo njalo kodwa woke umbuso mkhulu omdaba uzothize kufikele dwala elikheshulwa ntabeni kungengazandla eliyophahlaza yonke imibuso yezwe ibe yizicucu futhi uKristu uzophatha futhi abuze futhi ekubusani kwakhe akuyi kuba nesiphelo igama lakhe liyakuthi omluleki inkosana ekujula uNkulunkulu namandla uyise kuna phakathi futhi umbuso iyakuba phezu kwamahlobo yakhe futhi umbuso awuyi kuphela lo ngumbuzo kaNkulunkulu ekufika ngamandla nokubonakaliswa kodwa konke okwezwe kuyobhidlika futhi kudutshulwe kube yizingcezu bazowenqaba izizwe ziyawenqaba amabandla ayawenqaba abantu ngabanye bawenqaba ukuze uNkulunkulu ehlulele izizwe angahlulela amabandla angahlulela abantu ngabanye ngokuba idoda yeza eqinisweni futhi yehluleka ukuhamba eqinisweni ngakho-ke yenze ngokusho kombhalo ithukile noma yenqaba umoya ongcwele kaNkulunkulu futhi yedlula usuku lokuhlengwa bangane uma uhambahamba lapha nezinto ezitholayo siqoke izimpahla zokugqoka ezinhle izingubo ezinhle kunazo zonke abantu abaqoka kahle kunabo bonke emhlabeni ngamamelika abantu abondliwa kakhulu kunabo bonke emhlabeni ngamamelika bashayela izimoto ezinhle kunazo zonke emhlabeni banemali eningi kakhulu kunanoma ubani emhlabeni kunjalo sinokuhle kunakho konke kwakho konke emhlabeni sinamanye amabandla amahle kunawo wonke emhlabeni sinabanye abantu abangcono kunabo bonke emhlabeni futhi noma kunjalo kukho konke kwalokho isizwe sonkana kancane kancane siyabaleka kuNkulunkulu ngoba sikubeke phezu kwabantu ngabanye sikubeke phezu kwamahlelo sikubeke phezu kwezizwe lapha kuke kudala ngabuza indoda kanje ngaba ngumkristu na yathi ngizokunika ukuba uqonde ngingumelika ngingowesizwe samakristu awu lokho akusho okunye kunalutho ikuntombazane ngathi ngaba ngumkristu na wathi ngizokunika ukuba uqonde nsizwa ngikhokhele ikandlela njalo ebusuku kwenza mehluko muphi ukuthi mangaki amakhandlela owokhelayo na kwenza mehluko muni ukuthi uphila kangakanani kulesi sizwe na kwenza mehluko muni ukuthi ngowaliphi ibandla na uma umuntu engazalwa kakusha ngomoya kankulunkulu ngeke ubone umbuzo kankulunkulu leyo wakuyindaba eyisixwayiso senkosi yethu ujesu kristu mangane bama nazi ukuthi nginithanda kanjani anikuqondi lokho uma ukuthi angizami ukunithathisa ngoba nje ngimi epulpiti ngizobe nginiqinela kodwa ekukushoyo kini kulobu busuku twayani ngevangeli balekelani kukristu begalekeleni zonke izinto ningamlindi unkosazana jones ningakulindi ukuba kuqale ebandleni kuqaleni kini uqobo khona manje ngokuba isikhathi sikhanye sifike lapho uNkulunkulu eyokukhomba ukuthi ube yizigqile impilo yakho konke isonweni obuboshelwe kuso isikhathi eside kakhulu kungenandaba ukuthi iyini intengo yakho omunye wathi kunge kudala wathi kodwa mfowethu Branham lo muntu uqotho ngempela lokho umuntu ayehlala kukho ehlala esonweni wo wathi ngiqotho ngikholwa inkosi uJesu Kristu ngathi uma uqotho khona-ke fakazela ubuqotho bakho yekela isono ohlala kuso wo wathi uyabo sihileleke kakhulu ngathi bengicabanga ukuthi ubuqotho wena uthi awu nginalokhu okumele ngikwenze nginalokho okumele ngikwenze into esemcoka kunakho konke ongayenza ngokuze kujesu kristu kungenandaba ukuthi uzokwenzani yini enye ebalulekile kunokuzalwa kabusha na nonke kamunye wenu uyazi ukuthi kolunye usuku uyoba ngugebhezi nenqwaba yamathambo lulele ngaphansi kolunye ubumba kapha kuqinisekile njengoba uhlezi lapho kulobo busuku ubheke ngakulokho kunjalo ufanele ube qotho kanjani-ke na niyakuthola lokho engikushoyo na sobe ungahle uqale horeni kusukela manje ngalesi sikhathi sonyaka ozayo kungenzeka kungabi khona ngisho lesicubu senyama emathanjeni yakho ezinyangeni eziyishumi nambili ezilandelayo kungenzeka kungabi khona inhlayiyo yokuphila emzimbeni wakho emizuzwini ngamashumi amabili nanhlanu ezayo bese kuthi-ke kusukela ngalesi sikhathi kuze kube seminyakeni engapheli ishabalale ayisoze ibe khona isimo ongena kuso leso yisimo oyoba yiso kuze kube phakathi lokho-ke uma usivivi fowethu leyo yindawo enobungozi ongama kuyo yisimo esiluvivi ujesu wathi phakathi kokuthi uyashisa noma uyabanda phakathi kokuthi ungowami ngayo yonke inhliziyo yakho noma umelene nami uma nje uphile impilo enhle kakhulu lokho kusoze kwasebenza izidwedwe zakho azisoze zama ngosuku lokwahlulela kunjalo uthi awu ngingowebandla lokho kuhlangeneke lutho nakho ngikholwa ukuthi umele ube ngowebandla lokho kulungile kodwa lokho kuhlanganise lutho nensindiso njengoba nje ngishilo kulukhukuza indoda yaya ndawo zonke izama ukuthola ujesu kristu wayesevele sasenhliziyweni yakhe lezo zinto azenzile ukumemezela nokukhuluma ngezilimi nokunye nokunye lezo zinto zilungile kodwa lokho yizingxenye zikahlukaniseki zikakristu yelapho kuqala niyabo ufanele utshela ukristu lapho kuqala khona-ke lezo zinto zizokwenzeka kodwa awukwazi ukwenza lokho ngaphandle kokuba nokristu bese kuthi-ke hlobo luni lwenkiyankiya ongena kulo na manje ngibona abayeteni bememeza kunjalo ngibona abantu bejikeleza futhi benze izinto ezibukeke zixakile kuze kube yilapho ubungenza ungakholwa noma yini bathulule intambo iphumisakeni kanjalo benza ukubhayizisa phezu kwayo futhi intambo ime ithi impongo emoyeni ngathatha imfeza enkulu nayo ishaya noma ngabe inamazinyo amade namaqhabo baphonse isidede phandle lapho bese bebuka amazinyo amade ayo elenge ezidedweni bajikeleza lapho futhi badlala umculo omncane phezu kwayo futhi besho isiqubulo bese eyisonga ngasentanyeni yakhe leyo fezi imbhekile nje yenza sengathi izogadla bese-ke izibamba ungasondela eduze kwayo iyokubula bulala futhi ngibabonile bemi phansi lapho behamba bedlula emibhedeni yomlilo lapho amalahle eseshele phansi bakhumule lokho ababekugqokile bahambe behle banqamule kulawo malahle omlilo ngaphandle kokwenza noma yini kungekho kulimala nhlobo bangelezi bayenele sikhulu beshaye kugcwele ingilazi futhi benamatshela kanjalo bakhithibe futhi begxuma kakhulu kukho futhi balale lapho futhi bagiqike baginqike baginqike bese basuka ngaphandle kokusikeke kubo bagxume baphindele muva lokho ngukukholo kodwa fowethu lokho akusiyinsindiso chaba umnumzane Wow, ezinjalo izindlela zobuqili udevela nazo ukukhohlisa abantu. Insindiso iludaba lomuntu kambuye noNkulunkulu mnini amandla wonke ngoJesu Kristu inkosi. Oh, sikudingayo kulobo busuku bangani, ngeke yaleyo mihlangano eyifashile endala esasivamise ukuba nayo iminyakela yadlule ukushanela isizwe sonke. Lapha abantu baya ekhaya baqondisa ekhaya labo bakhipha ububi ekhaya labo bamisa wonke umbhedo ongasekhaya ikhaya ngalinye balenza laqonda emqini futhi bashiya ukuncishana kwabo bashiya ukukhohlisa kwabo bayeka kuqamba kwabo amanga bahlalisana ngokwethembeka nangokuzotha baphila ngendlela amakristu abefanele aphile ngayo lolo uhlobo lwenkolo futhi namhlanje yilo lolo hlobo lwenkolo olufanayo sinalo seluthezuke futhi naqhezuka kuze kube selenza ngepetini kakhulu kuze kube ngumbukiso weHollywood cishe impela manje niyazi lelo yiqiniso Futhi singena endaweni, sidlele iphende enkulu yomculo, futhi kudlala umculo, futhi kuqhubeke, futhi senze sengathi sizenza amaKristu, kodwa hamba kubo bese unqamane nomunye kanye, bese ubheka ukuthi utholani, yabo? UbuKristu bungukubekezela kulungu bumnene kubele kukhuthazela ngabe kunjalo na uKristu lapho ethukwa akaphindiselanga ngabe kunjalo na ubuKristu ngokuphila umuntu akuphilayo isipiliyoni somuntu siqu hayi kodwa abanye bathi ngakho lomfo ngiyazi lomfo wenza lokhu ngiyazi angakhulekela abagulayo futhi bayosinda lokho kusho ukuthi ungumKristu ukukholwa kuzokwenza noma yini futhi uma kuphela ubuzo dlula endaweni njengamakristu iqembu lethi elincane lapho ethabanakele nina nonke uma kuphela beniyobona ukuthi labo bathakathikazi nabalumbi bazenza kanjani izimangaliso impela bayakwenza futhi banazo zonke izibonakaliso ubuKristu obuzivezayo kodwa ngeke baba ngamakristu kaphelani izimpilo zabo lokho abakwenzayo abantu khona lapho bahlalisana ngisho nabanye abesifazane ukuphinga njengenkolo futhi labo bantu abafanayo benze izibonakaliso nezimangaliso hayi kunento eyodwa abangenakuyenza kunento eyodwa nje engingakaze ngikwazi ukuyibona noma yiphi inyanga mthakathi noma yini yenza bangakwazi ukwenza izimangaliso njengokwenza le ntambo isukume bangakwazi ukugijima badlule emlilweni bathakathe umlilo futhi bangazenza izinto ezinjalo kodwa bakwazi ukuphulukisa abantu lokhu kuxakile bangaqalekisa abantu nezifo zizofika kubantu kodwa abakwazi ukususa isiqalekiso futhi babaphulukise kube ngalendlela esikhathini zempepheni lapho uJeni noJembe bamelana noMose babengaletha izilonda namathumba kodwa babengekwazi ukukususa babengaletha izimpukane nezintwala kodwa babengakwazi ukukususa ngokuba inkosi yiye ephilisa abagulayo Bangasele moyeni ngibabonile isikhathi esiningi bangaba nazo zonke izinhlobo zemiviliyelo kodwa abakwazi ukuphulukisa abagulayo noma abakwazi ukuphila impilo yobuKristu leyo into yodwa bangakwazi kuyenza futhi ngakho kuba udaba lomuntu ngamunye kuyo yonke indoda enosifazane njengoba sibona zonke lezi zinto zamanga futhi iBhayibheli lasho ukuthi imimoya emibili iyosondelana kakhulu ngezi zinto zokugcina izeduyise nabakhethiwe impela uma kwakungenzeka kunjalo uKristu bamanga, umoya wamanga, uphakama, ukhombisa izibonakaliso, ukhohlisa abaningi, kunjalo, kodwa izimvu zami ziyelize iphimbo lami, umfokazi yezisoze zamlandela, wo, usuku olunje pho esiphila kulo, nesikhathi sethupili sesithi asivalwe. Lalela mngane kulobu busuku uma ulapha ngaphansi kukaKristu futhi awumazi uqiniseke ngempela enhlizweni yakho uqinisekile ngakho ngale kwathunzi lokungabazi ukuthi uKristu usenhlizweni yakho kulungile kodwa uma uthi awumfuthi Branham ngaphuka futhi ngakhala ngake ngenkathi ngise-altare ungakuthathi lokho wena uthi hawu ngizokutshela futhi Branham ngibe nesikhathi esimnandi kesinye isikhathi nasinemoyeni kuyo yonke indawo ungakuthathi lokho niyabo wena uthi hawu ngakhulekela umuntu ngesinye isikhathi wasinda ungakuthathi lokho into kuba wena uyitshatshe ngukwazi ukuthi lapho Kristu esenhlizweni yakho lapho izivivinyo ezinkulu nezinkinga zifika uselokhu engomnandi kuwe hamba ngokufanayo nje uma konke kungahambi kahle futhi wonke umuntu emelene nawe futhi konke kuphendukela kule ndlela uselokhu umnandi futhi uthandeka kulungile uqhubeka ngqo futhi wena umoya wakho uyafakazelana nomoya wakhe ukuthini ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu uma lokho kungena ne liyemphefumulweni wakho kulobu busuku mngane masingaphawulwa ngaphandle kombuso kaNkulunkulu masingene embusweni kaNkulunkulu futhi lapho umuntu esebekwe uphawu embusweni kaNkulunkulu ubekwe uphawu kuze kube sekupheleli kohambo lwakhe ningamdabukisi uboya ongcwele kaNkulunkulu eniyabeka ngawo uphawu kuze kube lusuku lokuhlenga kwenu manje sinesikile ifashini endala lokubizelwa ealtare ukuletha abantu benyukele ealtare uNkulunkulu makadukise kalokho leyo yinto ehle eyifashini endala ibandla le-Methodist eleqala eminyakeni edlule futhi ibe ne kwakukuhle kusekuhle nanamhlanje kodwa kudingekile ukuba uze ealtare ukuze ube ngumKristu abazange babe nakho ngezinsuku zebhayibheli bavele bababala njengamakholwa abazange benze kubizelwa ealtare zonke isikhathi omnyakeni wobupostoli kwakungekho kubizelwa ealtare bathi bonke abakholwayo babhabhathizwa kunjalo na baba ngamakholwa uma usukholiseke ngokuphelele ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukuthi enhliziyweni yakho manje hhayi kucabangeleni kwakho kodwa enhliziyweni yakho into ethize inanela phansi lapho wawusuthi manje ngisindisiwe lokho kuphela okudingayo khona lapho mfowethu uvume bese uvumela amagama abo aphume bese-ke uqaphela qaphela impilo yakho kusukela lapho kuqhubeke kungekaphezulu ukuthi umbila ungathela ukuthuthukela kanjalo lowo muntu ubengathela izithelo zimbi uzofanele athele izithelo zinhle uJesu wathi hoza amazwi amakholwa ngongithumileyo unokuphila kuphakade akayi ekulahlweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni lokho kungenxa yokuthi uyakholwa hhayi ukucabangela kodwa uyakukholwa kuba umcabanga enhliziyweni yakho into elandelayo usukuzwakaliseki njengokuvuma ozongivuma phambi kwabantu nami ngizovuma phambi kukababa wami kanye nezingelozi ezingcwele khona-ke into ethize ibambelelisa kwehango lelo liqinise kodwa lokho esikufundisiwe mngane kusiphonsele ngaphandle komugqa siye safundiswa abantu be-Methodist bafundise ekuqaleni bathi mfowethu lapho befika endaweni ababengamemeza khona babenokungcweliswa sebekwenze konke kodwa uthela ukuthi akusebenzanga kahle kakhulu kunjalo lapho amanazarini ebengamemeza khona futhi aphakamisa izandla zawo egijima phansi naphezulu phakathi nesikhala sezihlalo bathi yilokho-ke futhi abaningi babo bamemeza futhi bagijima phansi naphezulu phakathi nesikhala sezihlalo baphuma futhi baphila noma yiluphi uhlobo lokuphila kanjalo bazi ukuthi kwakuke sikhona iphentekoste liyefika lapho uNkulunkulu eqala ukubuyisela emuva iziphiwo ebandleni baqala ukukhuluma ngezilimi bathi lokhu yikho kunakho manje zonke sihlelekile kodwa batshela ukuthi babengenakho kunjalo abantu bakhuluma ngezilimi futhi baphile noma yiluphi uhlobo lokuphila futhi okuyikho kuqiniseka manje ukumemeza kulungile ngiyakholela ekungcwelisweni yebo mnumzane hhayi okwami kodwa okwakhe niyabo kunjalo hhayi ubungcwele bami kodwa obakhe lapho yena umoya ongcwele faka ubungcwele bakhe lapha ngubungcwele bakhe hhayi obami ngiyisoni kodwa uyinkosi manje ngiyakholela ukugcwaliseni, ngiyakholela ukumemezeni, ngiyakholwa ukuthi umuntu ozelwe ngokusha uzonikeza uhlobo oluthile lokubonakalisa. Kunjalo ngiyakholela ukukhulumeni ngezilimi, ngiyakholela ukuhumusheni kwezilimi, ngiyakholwa ekuphulukusweni kwabagulayo, ngiyakholelwa ekuprofetheni, ngiyakholela ekwenzeni izimangaliso. Kodwa zonke lezo zinto ziyinto ethize elandela emva kokuba usumukele inkosi uJesu Kristu. Besizama kukusho uma ememeza unawo, uma iprofetha unawo, kodwa lokho kusikho kutholile. Ukuba iyaphula sihlahlela kusho ukuthi lesihlahla niyabo unengxeke engahlukaniseki yesihlahla, futhi lokho okubangele inkathazo. Kodwa uma uKristu eke wavuthwa phakathi enhlizeni, zonke lezi ezinye izinto ngokuzenzekelayo nje ziyenzeka. Njengamanje kuze isikhathi sasebusika, zonke izihlahla zizowisa amaqabunga azo ngaphandle kompoki, uzobamba amaqabunga awo. Uma sekufika into yasahlobo, angamaqabunga amadala afile. Awudingeki ukuba uphume futhi ukhe amaqabunga ukuze amasha akwazi ukuvela. Nje yekele ukuphinda okusha kukhuphuke, futhi amadala ayaqathaka namasha ayavela. Kungaleyo ndlela ngoba uKristu kwamukela uJesu Kristu, akungezwa abantu bethi, awu uDumo uNkulunkulu, ngake ngathuka, ngangithuka isigqoko sisuke kalelo muntu, futhi ngiyeka ukuthuka, ngiyazi ukuthi ngingumKristu. Qaba unjalo ngalokho, qaba umnumzane, ngake ngaphuza futhi ngayeka ukuphuza. Leyo yinto enhle, kodwa lokho yinto yokuziphatha ukuthi wena uyekile. Kodwa kwamukela uJesu Kristu kungukwamukela umuntu wakhe enhlizweni yakho, kukwenza ufe ezintweni zezwe, futhi uKristu uhlala kuwe. Niyabo ngokuphelele, bungakwazi ukuyeka ukuphuza futhi usalokhu ungakabi umKristu. Ubungagcina yonke imiyalo eyishumi futhi usalokhu ungakabi umKristu, ngoba uma imiyalo eyishumi ibekusindisile, uJesu bengeke adingeke ukuba afe. Kodwa uJesu wafa ukuze kunike kuphile kuphakade, futhi lokho kuyikho ngumoya ongcwele ohlala kuwe, hayi ukugcina imithetho noma kwenza izinto noma into efana naleyo. Leyo imisebenzi, awusindiswa ngemisebenzi kodwa usindiswa ngomusa ngokukholwa. Kholeke uma enhlizweni yakho wamukela inkosi uJesu, uhlalisele kahle naye, bheka emuva impilo yakho. Ngizokutshela uhlobo lamaKristu engithanda ukulubona. Uma behamba behla ngesitaladi bathi, manje buka, uyambona lo mfo eya lapho na, manje ungumKristu. Angisiye owebandla lakhe kodwa mfowethu ungumKristu. Ngizokutshela ngimbone ezindaweni ezinzima, uyambona lo wesifazane lapho na, yebo mnumzane, awu angahle angabonakala ethandanga bantu kakhulu phakathi kwabesifazane, kodwa ungumKristu. Ngiyakutshela ungumKristu, bakuthi idolobha lonke lithi nangumKristu. Yokwazi iphepheli lathi ubekwe uphawu. Ngabe wakubeka uphawu kunoma yini na? Bakuphakamisa kanje bese bebeka uphawu kukho. Bayala ucindezela lusezinhlango zithini zombili, bakubone uza futhi bakubone uhamba. Ngabe kunjalo na? UngumKristu ngapha nangapha ubekwe uphawu ngomoya kaNkulunkulu. Bayazi ukuthi wawuyini. Kunjalo ngokucindezela ukuphawula, ukubeka uphawu, lelo liqinise impela. Manje inaphoko bekwa uphawu khona embusweni kaNkulunkulu. Uma lelo phepha like labekwa uphawu ngokusemthethweni, ngummeli wezivumelwano womphakathi, negama lakhe lisayinwe kulo, lisemthethweni nqobo nje uma kuyiphepha mfowethu. Kunjalo ngabe lokho kuyiqinisa na? Futhi uma umuntu eke wazala ngomoya kaNkulunkulu, hayi umsenzisi kodwa ugcwaliswe ngempela ngomoya kaNkulunkulu, umbeke uphawu phakathi lapho kuze kube usuku lokuhlanga kwakhe, uzoba njengoKristu namhlanje, uzoba njengoKristu kusasa, uzoba njengoKristu ngosuku olulandelayo. Ezivivinyeni unjengoKristu, ezinkingeni unjengoKristu, endlaleni unjengoKristu, enjabulweni unjengoKristu. Noma abila bubona khona wesilisa noma wesifazane manje ngoKristu, ngoba babekwe uphawu ngomoya ongcwele. Niyabona ukuthi kintona ukuthini na? Lowo akusiwo umoya wakho. Kodwa tete wethu, ungadlali ngoNkulunkulu isikhathi eside kakhulu, ngokuba lesi sikhathi singahle sifike lapho isikhathi sethupili sidlule eminyango wakho. Khona ke usuthathiwe wayise sixotsheni sikadevele, bese ke uphola endlebeni, futhi awusakwazi ukuze ivangeli likhazi bulayo futhi. Uqonde ukuthini na? Ngeke usaba lomsebenzi nawo. Niyazi ukuthi ukuthuka umoya ongcwele kuyini na? Kungukwenqaba. Kunjalo. Bamthuka nini umoya ongcwele na? Lapho benqaba uJesu Kristu. Bambiza ngoBelzebule, futhi yona kanye imisebenzi ayeyenza bathi uyenza ngoBelzebule. UJesu watshela amadoda ukuthi lokho ababekwenzile babengakholwanga kuye. futhi uma munye enqaba ukukholwa eqiniso lapho eqiniso lethilwe kuye futhi uyenqaba ukulikholwa ngakho ke lokho kuye kuqeda lokho kuqinisekile ngakho uma ungayazi inkosi kulobo busuku kungengaphezulu nje kwesizwe ipiliyoni esincane benazo uma ungayazi inkosi njengothandekayo nomusa umsindiso nothando ungeke yini kulobo busuku kwena manje na awudingi ukuba uze altar ungakwenza uma uthanda Kodwa uma ungamazi ngilaleleni umzuzu nje uma ngifumale umusa emehleni akho njengomfowenu uma ningikholwa ukuthi nginceku yakhe manje ngibeka lokhu kuba kuphathelane nomuntu siqo kancane kepha ngikwenzela intozo Uma ukholwa ukuthi kade ngisekuxhumaneni noNkulunkulu umnini amandla wonke uma ukukholwa lokho ngilalele manje Ungavumeli langa liphumele kuwe kuze kuba into edize ibambelelise kwehange enhlizeni yakho ukuthi ubumkristu ukuthi uhlalisene ngokuthula nesitha sakho uhlalisane ngokuthula noNkulunkulu ngakho lokhu sesilungisiswe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi uJesu Kristu kwabaseRoma besihlanu elokuqala ngakho lokhu sesilungisiswe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu uma unobuthe namakhelwane othile ngokumelene nomunye umuntu okulimazile futhi lowo muntu okulimazile uma wena enhlizeni yakho ungakwazi ukuthanda lowo muntu ungasithathi lezo zipiliyoni ufanele uthande labo abangakuthandi uma uthande labo abakuthandayo izoni izenzo kufanayo kodwa unakho manje hayi nje ukwenza sengathi yisenzo senkolo kodwa kusukela enhlizweni yakho ufanele ukwenza lokho engilicela kuba ningikhulekele ngolusuku noma kuloku kuza ukwenzela mina ngithola kanjalo ngaxeka abantu ngendlela abesifazane abagqoka ngayo nezinto ezifana nalokho angifuni kuba njalo lokho akulungile manje ngiyakuvuma khona labo ukuthi nginephuthe futhi ngibone befundisi bephuma futhi benze izinto ezingekho ngokumbhalo futhi ngithi manje lokho akulungile ngikubani mina kuba ngibahlulele na uNkulunkulu ungumahluleli wabo uNkulunkulu susa lowo moya kimi ngivumele ngibe njengenkosi uJesu ukuthi futhi uma leli qiniso mfowethu ulalela ngolunye usuku ungeke ube nethuba lokuba uphinde ube sebandleni futhi Lapho ngihamba futhi ngibuye umngami ungitshela ukuthi yamazi sibanibani na yebo ngiwazi ukuthi bafile ngolunye usuku na lapha umngane wami omdala engakidlala naye njengomfana uWill Edgar King ungushomi wami kusukela emfaneni omncane kwenyuke silenda wonke salalanda wonke saphila sadoba ndawonye njengabafana abancane futhi sakhula futhi ngenkathi ngangipheshaya kwezilwandle esencane insizwa esidlakele yake yaphulukizwa ukuphulukiswa ngokukaNkulunkulu yayihamba ngongapho futhi yapha khona lapho ngokuhlaselwa isifo senhliziyo ubani owayengakacabange ngaba uEdgar King cishe iminyaka eshiyagalombili noma eyishumi emncane kunami isidlakela umfosemusha cishe amaphawondi ayikhulu namashumi esishiyagalombili ehamba ngapho izithombe zempilo impela Ngizizwe lokusukazwa umuhle obuncane abathathu noma abantwanyana bane futhi nje waketuka wayenga umthengi oyinhloko wazazaka izitolo ezinkulu eningizimu Isikhundla sihle ikhaya elithandekayo umndeni othandekayo kodwa wathathwa kanjalo mfowethu uNkulunkulu umphefumulo wakhe usezandleni zikaNkulunkulu olungile oyomnika uhlobo olufanele lesahlulelo Sihlezi lapho kulo busuku uNkulunkulu yazi lapho esiyoba khona ekuseni manje uma ungalungisele noNkulunkulu ngikathi sisakhuleka khona ngo enhliziyweni yakho manje hayi kimi hayi kubantu kodwa enhliziyweni yakho ngaphambi kukaNkulunkulu yithi Nkosi Jesu kade nje ngidlala Kodwa lo bobusuku ngiyazizwela enhlizweni yami ukuthi lesi yisikhathi engivula ngazo ukukwemukela ngokugcwele njengomsindisi wami futhi kusukela kulokhu kuqhubeke ngomusa wakho ngizobuka ngo eCalvary futhi ngihambe impilo yobuKristu eqondile singakhuleka
Heavenly Father in whom we love and trust knowing this as
Baba sezulini esimthandayo nesimethembayo sazi lokhu njengomfundisi umpristu bekhonzisa izinto zangokomoya kubantu simi lapho kulobo busuku phakathi kwabaphilayo nabafileyo sazi lokhu ukuthi ngolunye usuku ngale kwethunzi lokungabaza ngizodingeka ngiphendule ngawo wonke amazwi esihlaleniso kwahlulela sikaKristu ngibona amadoda nabesifazane phakathi lapha abantu abathandekayo benza noma yini ebengingabacela ukuba bayenze baba ngibona umunye umuntu oswele futhi enenhliziyo enhle manje Nkosi kunzima njengesidala esingumuntu kanye nabo ukuletha lawo mazwi asikayo ukuthi bafanele bamukele uKristu noma banqatshwe Baba lokho kuzilethe kwazini ukuthi nginolumsulo uthando lobuNkulunkulu ngabo hayi into ethize yobalimaze kodwa into ethize ebathandayo phakade futhi ngibanikezele indodana yakho inkosi Jesu zome sikhulile sabo ngosuku lokahlulelwa Baba ngikhulekile ukuthi uzokwemukela wonke umuntu angikazi ngicela izandla ukuba ziphakanyiswe angizizwe langa ukwenza lokho Kodwa ngizizwele ukuthi kunabaningi lapha baba ofuna ukuhamba eduzane nawe bafuna ukuzinikela futhi bakwenza njengamanje ngokukholwa ngiyakukholwa Nkosi ukuthi manje babeka eceleni wonke umthwalo omncane futhi bathi kusukela kuloku sokuqhubeke ngibona ukuthi impilo ichoboka kakhulu empeleni akukho kuningi kuyo ngifuna ukuchitha konke enginakho ngenzele Nkosi Jesu futhi uNkulunkulu siphe lokho kusukela kulobu busuku bazohamba ngaleyo ndlela futhi ke baba kwangathi labo bantu abafanayo bangahamba lapha futhi bathathe isidlo kulobo busuku manje umzimba uphukile wenkosi uJesu Kristu bese kuthi ke thina uma benza lokho ngenhliziyo eqotho wena wathi uyobavusa ngosuku lokugcina futhi ubaphe ukuphila kuphakade siphelele izinto baba onomusa ngokuba sizicela egameni likaJesu indodana yakho amen Ngizokubuza ukuthi bangaki owenze ukwahlukaniselwa kodwa ngiyakholwa abaningi benu bakwenzile futhi mina uqobo ngenzile enhlizini yami inkosi susa lowo moya okhonondayo kimi manje ngibagxeka abantu ebuseni babo kodwa enhlizini yami ngiyakwenza ngibone ninikazi ihamba lehla ngesitaladi ikakhulukazi lelo futhi ngibone ukuthi aligqokile ngokufanelekile ngithi lokho akukubi na enhlizini yami angikusho hayi omunye umuntu Ngeva kwakho konke leyo yindaba yalo linenkululeko yokuziphatha alinalungelo lokukwenza uKristu wathenga impilo yalo kodwa mhlawumbe lona liqondi ngakho kusikho kwami ukugxeka makube uNkulunkulu owenza lokho uma ngisepulpiti ngizoshumayela evangeli ngendlela engcono kunazo zonke engaziyo ukuthi kanjani futhi konke okunye ngizokunikele kuNkulunkulu inkosi ibusise bangani manje sizoba nenkonzo yesidlo nje emizuzwini embalwa bangaka abakholelwa esidlweni na Ngiyabonga yiloko uJesu Kristu yasicela ukuba sikwenze wathi thathani izingxenye eziphukile zomzimba wakhe futhi kwenzeni aze ukuba uyabuye futhi futhi uma wena okholwa ukuthi lokhu kuyiqiniso futhi ukathanda ukuba nalesi sikhathi sincane sehlanganyelo nathi ngasezweni likaNkulunkulu lapha besiyo kujabulela ukuba uhlale kanye nathi futhi ube nalesi sikhathi uma kungenjalo sizophuma nje emizuzu nene mbalwa singathanda wena ukuba uhlale nabo bonke abanye empeleni ukuze uzokwazi ukubona indlela sithatha ngayo sidlo lokho yikho kuphela lokhu kungoko futhi ngoko kuphilisa ngokukaNkulunkulu niyakwazi lokho na Lapho uIsrayeli edla isifanekiso iwundla iPasika bakokubala iminyaka engamashumi amanehlani futhi baphuma ngale komuntu oyedwa obuthaka phakathi kwabo Cabanga ngalokho kungekho muntu oyedwa obuthaka iminyaka engamashumi amane isidlo uPawulu wamakholwa Manje ngoba sekorinto bokuqala isahluko seshumi nanye kuqala ngevesi lamashumi amabili nantathu ngizofunda lokhu okwenzuzo yebandla uPawulu ekhuluma ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nganinika khona futhi inkosi uJesu ngalobo busuku wakhashelwa wathabatha isinkwa futhi Futhi sebongile wasitebula wathi thabathani futhi nidle lokhu kungumzimba wami ohlushilelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathi abathe nesitsha emva kokudla kwakusihla wathi lesi yisitsha esiyisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni nina ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule ngokuba njalo nxa nenza nidla lesi singwa niphuza lesi sitsha nina nimemezela ngaphambili ukufa kwenkosi ize ifike Akuma ngalisi lokho na nimemezela ngaphambili ukufa kwayo izifike Ngakho ke lowo odle lesi sinkwa phuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kusho ukuthini lokhu futhi Branham na? Kusho lokhu uma uza futhi uthathe isidlo futhi uphume futhi uphile uhlobo oluhlukile lokuphila kunalokho umKristu abefanele kuphile ulethe indumalo nehlazo embangeleni yenkosi uJesu Kristu. Ngiyakuqonda na? Uma ungumKristu woza uma ungesiyo ngakwenzi. Bukani, kodwa umuntu akazihlolisise khona ke akadle isinkwa aphuze isitsha. Ngokuba ivesi lamashumi amabili nesishiyagalolunye ngokuba odlayo aphuze ngokungafanele uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu abagulayo nababuthakathaka baningana balele kepha simele sizahlulele thina besingayikwahlulelwa kepha nxa sahlulelwa siyayalwa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Uma sidle lesi singwa futhi siphuze lesi sitsha masizihlole futhi sithi manje ngabe ngihamba ngokufanelekile na? Awu angihambi ngokufanelekile qhabo kodwa uKristu kimi ungenza ngihambe ngokufanelekile. Ngiyamthanda ngifakaza ngaye angiphelela ngisoze kaphelela kulelizwe awuphelela usoze waphelela kodwa uthando lwami kuye futhi ungivumela ngiphilele yena futhi ngiyathanda ukukwenza futhi ngifakaze ngaye. Ngiphumi futhi ngigoxe utshwala futhi ngenze izinto ezimbi ezilethe indumalo egameni lakhe ngoba uma ngithola ukuthi ngenza ukuthile khona-ke ngiyayalwa yinkosi. Kungani uNkulunkulu enza lokhu na? Ukuze singalahlwa nezwe. Manje kukhona umehluko omkhulu phakathi kwekholwa nokungakholwayo. UNkulunkulu wenza umehluko. Khumbulani amakholwa eGibhithe wonke ayengaphakathi ngaphansi kwani na? Ngaphansi kwegazi.
The lamb was killed.
Iwodi labulawa futhi ikazi lalo ngehisophi lafafaza eminyango. Bukani lapho elabeka khona. Emshayweni womnyango, leso isixobo somnyango lapha, ucezu lomnyango. Emshayweni womnyango lasekhothamweni. Ngiyabonga ukuthi kuyini na? Isiphambano. Amakhulu ebinyeka ngaphambi kwewundlu likaNkulunkulu lafika futhi lahlatshwa. Kodwa isifanekiso sewundlu labekwa emshayweni nasemnyango. Futhi wonke umIsrayeli yeza ngaphansi kwalelo gazi wayengavunyelwa ukuba aphume futhi. Nakho lapho khona ungavunyelwa ukuphuma babengaphansi kwegazi babengakwazi ukuhamba kuze kufike iziyalelo zokumasha iziyalelo zokuya phambili umfanekiso kaKristu. Nxa ngokuba ngomnikelo munye uphelelisile njalo njalo labo abangcwelisiweyo kuKristu Jesu kanye unomphela. Akusekho ukubuyela emuva, akusekho ukuhamba lokhu, akusekho ukwenza lokho. Wo, uzohlubuka wenze izinto ezingalungile vele uphenduke nje bese uza.
Niyabona?
Kodwa ngesinye isikhathi uKristu ungcwelisa umphefumulo womuntu ngokumgcwalisa ngomoya ongcwele upheleliswe njalo njalo. Nakho lapho khona asisekho isifiso sokuphuma. Ngokube sikhonzi esesihlanjululiwe kanye asisenalo uvalo noma isifiso ukuhunyushwa kuyikho isikhonzi esake sahlanjululwa. Wo, ngifisa sengathi bengingazingisa lokho kujule. Isikhonzi, ikholwa, elake lahlanjululwa, alisenasifiso sesono soze, kuxazululwe njalo njalo. Ngokuba uphelelisile ngomnikelo munye njalo njalo, laba abakuKristu Jesu, izwe liba ngelifile, awusalikhathalele okuthandayo kwakho kubekwe ezintweni zaphezulu. Manje uma uthi ngumKristu futhi usaphila ukuphila kwezwe khona ke uyayalwa inkosi ngoba ufanele ulahle nezwe. Ngakho ke lapho nihlangana ndawonye, ngakho ke bazalwane bami, nxa nibuthana ukuba nidle anolindana omunye bekusesani. futhi uma umunye elambile akade ekhaya ukuba ningabuthaneli kulahlwa kepha okuseleyo ngizolungisa mhla ngifikayo. Niyaqaphela uPawulu lapha, labo abaseKorinte abakuthelanga bakhuphukela lapho futhi badla futhi batakwa etafuleni lenkosi futhi bayadla futhi baphuze benza konke okungalungile. UPawulu wathi ngani buthana uma umuntu elambile makadle ekhaya kepha ngani buthana alolindana ngamanye amazwi lindanani. Wena uthi manje nangu mfowethu engikacabanga ukuthi ubefanele athathe isidlo awu ungagijimeli phezulu lapho futhi umdluthulo omkhiphe yiba nesineke naye. Ngemuva kokuba inkosi ziphelile ngendlela enomusa woza ngapha endlini yakhe ngobunye obusuku futhi uhlale phansi uthi mfowethu mina ngithethelele uma nginephutha kodwa ngikubone zansi lapha ngolunye usuku esitaladini udakiwe noma ngabe yini ayeyenza phandle nelinye inenekazi ebeli ngesiyo mkakho futhi uthatha isidlo. Ngiyakuthanda mfowethu makuthi mina nawe sikhuleke phezu kwalento futhi siyiqondise. Nebo lindanani yibani izinceku komunye nomunye ungabi mkhulu kunomunye umuntu zama ukubona ukuthi ungaba mncane kanjani. Ngizwe izikhathi eziningi bethi ungalinge ube mkhulu emehlweni yakho uma umkhulu makube semehlweni kaNkulunkulu yiba mncane emehlweni akho. Yonke indoda ezithobayo uNkulunkulu uyayiphakamisa kodwa labo abaziphakamisayo uNkulunkulu uzobathobisa. Niyabo yiba mncane. Lo muntu uthi awu ngiyazi kodwa ungumfo wethu ngiyathanda kuba inceku yakhe uyabo yibani izinceku komunye nomunye thandanani ngendlela yokuthi ukuthi sasivame ukucula icula elincane angazi noma niyalikhumbule yini manje singacula. Libusisiwe igode libophayo izinhliziyo zethu othandweni lobuKristu inhlanganyelo yomqondo wesihlobo somndeni ifana naleyo yaphezulu. Lapho sihlukane ingxenye kusinike ubuhlungu bangaphakathi kodwa siyolokhu sihlangene enhliziyweni nethemba lokuhlangana futhi. Ngenkathi ngimezansi lapho emegedeni yamathuna aseSaint Angelo futhi ngabuke kulele lapho konke ngakhona imayela cishe ngaphansi komhlaba amathuna lapho babemele bangcwabe abafileyo babo futhi khona ngqo ekhoneni kwakungamathuna amancanyanyana labo kwakungabantwana lapho babeka khona abantwana ekhoneni futhi kwakukhona ibandla elincane phansi lapho babedingeka bacashe khona ngehlela lapho esontweni yala lesifunde bishop ilama Roma labo babashisela ezigcotsheni babaphakela izigonyama ngahamba ngaphumela lapho ngaphakathi naleyo ndawo futhi ngama lapho ngaqalaza ngangingakakuboni nokho konke kungcola okwawela phakathi futhi kwakukhona izindawo ezinkulu lapho izigonyama ziphuma khona ngahamba ngocishe labo ngacabanga ukuthi mhlawumbe emkoti wezigonyama wawukhona lapho amaKristu afela khona. Ngaphakamisa izandla zami ngama lapho ngathi Jesu ngizidala singafanelekile ukucabanga ukuthi abafowethu babeka uPawu ubufakazi babo lapha ngomlomo wezigonyama nokunye nokunye ngenxa kaJesu Kristu. Kwenzeka ngama futhi ngabeka ngemva kwami futhi omunye umuntu wayephakamisa isiphambano esidala simadlala embengale kaphesheya ngiqala ukuhambisha intizweni yami egqumeni kude le kwakuma isiphambano esidala simadlala isibonakalisa siluphawu sokuhlupheka nehlazo. Kanjani ukuthi amadoda eminyakeni izwe lonke lamantiza igazi lenkosi abafela ukholo benkosi uJesu Kristu kwacabanga encane kanje pho into endala esiyiyo. Ngicabanga ngithatha uhambo oluncane lobuthunywa benkolo mhlawumbe ufanele umele ukuhlushwa okuncane omunye umuntu ekuhleka ngiba yibhola lezinyawo ukuthi abantu bayangikhahlela nxa zonke kaningi kakhulu lokho akwenzi nayimuphi umehluko bakhahlela nxa zonke amadoda ngaphambi kwami benza izinto ezinjalo futhi babiza lokho noma kunye nginevangeli ukuba ngilishumayele nginenkosi engiyithandayo nginomgomo ukuba ngiwenze futhi lapho sengifike kupheleni komgwaqo ngifuna ukuza nani nonke ngisho lokhu ngilwe ukulwa okuhle. Ngobunye balobo busuku akungabazeki ngizobe ngime pulpiti lapho ubuzo bami buzo papatheka izindebe zami zizovaleka thaqa futhi ngiyobe ngihlala njalo ngifuna kuhamba nginqamule ipulpiti kanjalo ekhaya enkazimulweni ngolungela lezi zinsuku ngiyoshumayela intshumayelo yami yokugcina ngizokwenza ukubizela kwami ialtare kokugcina ngiyokhulekela umuntu ogulayo wokugcina ngifuna ukufa nebhayibheli esandleni sami ngibize igama lenkosi ujesu kristu yilwa kulo okuhle uqede ibanga bafowethu nodadewethu abathandekayo noma yini ekhona uma kukhona noma yini empilweni yakho ephambene nokristu asikuvume yenyukela lapha manje futhi uthathe isidlo senkosi ujoyine izinhliziyo zethu ndawonye njengoku hlangana kunye kokukholwa komkhristu ukuvumela inkosi yethu ujesu yazi ukuthi siyayithanda ngayo yonke inhliziyo yethu uzokwenza manje ngenkathi sisadlala na futhi tedi uma uthanda ngicabanga ukuthi beza ngezigaba ngabe lokho kunjalo mfowethu na manje uma abadala bezoza ngaphambili manje kuba basisize futhi bame lapha futhi niqalaphi hlangothi luphi mfowethu neville lolo hlangothi na kulungile labo abazalane manje banenqubo lapha yokuthi kanjani thina sonke singeke sidingeke size ngasikhathi sinye futhi manje wozani futhi nithathe isidlo kanye nathi sizojabula ukuba nina nidlele esi sidlo sakuzidlwa nathi ngiqinisele ukuthi sonke singasho kulobu busuku ukuthi siyajabula ukuthi singamakristu isenzo esisanda kusenza sicishe sibe neminyaka yezinkulungwane ezimbili ubudala ngaphambi kokumuka kwenkosi yethu jesu wasiyala ukuba senze lokhu futhi ukuba sikwenze aze abuye futhi futhi wasinika isiqiniseko sezwi lakho qobo elingeke lehluleka alisoze lehluleka wathi odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade mina ngizovusa ngomhla wokuphela uJohane ngcwele sahluko sesithupha lokho kunginika ithemba elinjalo emva kokubona izinkolo zamanga zezwa abakhonzi belanga nabakhonzi bezithombe nayo yonke imiqondo yabo yesidalo esingaphezu kwemvelo kodwa nokho ubona lelizwi ukuthi alihluleki kanjani futhi lowo ofakazisile ukuthi alihluleki usinike lesi sethembiso sobunkulunkulu sakhe ukuthi uyosivusa ngomhla womphela manje kuzihambi esangweni lethu kukhona kungaphezu kancane nje kulokhu kunalokho esisanda kukwenza nje ngiza kukufunda kuqala kini kuvele ebhebhelini kujohane ngcwele isahluko seshumi nantathu ivesi lesibili ngiqala futhi sekudliwe udeveli use esekufake phakathi enhliziyweni kajuda isikariyoti indodana kasimoni ukuba amkhaphele ujesu ekwazi uyise usenikele konke esandleni sakhe ukuthi wavela kunkulunkulu futhi wabuyela kunkulunkulu usuka ekudleni kwakusidla wabeka izingubo zakhe wathabatha indwangu wakhwica emva kwalokho wathela amanzi emcingezini uqala ukugeza izinyawo zabafundi wazesula ngendwangu abekhwice ngayo wafika-ke kusimoni petru upetru wathi kuye nkosi wena ugeze izinyawo zami na ujesu waphendula wathi kuye lokhu engikwenzayo manje awukwazi kodwa uyakukuqonda emva kwalokhu upetru wathi kuye awusoze wageze izinyawo zami naphakade ujesu waphendula wathi uma ngingakugezi awunasabelo nami uSimoni Petru wathi kuye nkosi akungabi yizinyawo zodwa kepha izandla nekhanda uJesu wathi kuye ogeziweyo kadingi kugeza kagcini ukugezwa izinyawo zakhe kepha ugezekile wonke nina nigezekile kodwa angisho nonke ngokuba emazi obenza kumkhaphela kungalokho athi anigezekile nonke esegeze izinyawo zabo wathi abatha izingubo zakhe futhi wabuye wahlala wathi kubo niyakwazi yini engikwenzileyo kini na ningibiza nithi mfundisi nenkosi futhi nisho kahle ngokuba ngiyikho uma-ke nina inkosi nomfundisi ngigeze izinyawo zenu nina nifanele kugeza nezinyawo ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini uma nazi lezi zinto nibusisiwe futhi uma nikwenza futhi kube ngumyalo wethebenekele lapha esikhathini seminyaka engamashumi amabili nento lokuba khona ukuthi besilokhu senza umkhuba wokugeza nezinyawo abantu be-Baptist bakwenza ngaphambi kwePentecost, ePentecost la kucosha ezinsukwini zalo zangasekuqaleni base-ke bekuqhubeza nathi sinjalo kulobu busuku njengoba njalo sigcina lo mlayelo. Sinegumbi lapha elibizwa ngegumbi lomkhuleko, amanelekazi angena kulelo ukugcina lesi simiso esikhulu uNkulunkulu asishiya naso, futhi amadoda angena egumbini emkhulekweni kuleli hovisi ngapha, ihovisi labadikoni, futhi sigcina ukugezana izinyawo. Futhi wena sihambi okanye nathi kulobu busuku, hhayi sihambi kodwa isakhamuzi sakithi sombuzo, uma ungakaze ukugcine lokhu noma ngabe indoda noma usifazane, sikucela ngemfudumalo futhi siyakumema ukuba uze futhi ujoyine le nhlanganyelo kanye nathi. Futhi uma ungakaze ukwenze ngaphambilini, singajabula ukuba nenhlanganyelo yakho kulobu busuku kokuqala kwakho nga kanye nathi. Noma kunjalo, uma ungazizweli ukuthi ufisa ukukwenza into ethize ukunxusa ukuba uye ekhaya ngokushesha noma into ethize, sifuna ukusho ukuthi sijabule ukuthi ubulapha kanye nathi namhlanje ebusuku. Ngithi ukuxolisa ngokuphula intshumayelo yami nezinto indlela engenze ngayo, angisiyena umshumayeli kangako kwasekuqaleni, bese kuthi-ke kuza ngohlobo olungalindelekanga kukwenza ukuthi ukuba nzima kimi. Kamuva nyana mhlawumbe inkosi izongisiza kulezi zindaba, futhi mhlawumbe ngemuva kokubuyela emuva phandle entshonalanga, ngithemba ukuthi inkosi inginika ukuphumula okuhle phandle lapho ukuze ngikwazi ukubuyela emuva. Futhi mhlawumbe ngomfowethu Neville, futhi ngibamba imvuselelo emfashini endala enhle lapha okobusuku obumbalwa ekufundiseni izwi. Kukhona umuntu mumbe osanda kuhlangana nami namhlanje ufuna ukubhaphathizwa ezansi emfuleni, ngizojabula ukubhaphathiza noma ubani noma yikuphi, konke kulungile. Manje sinamukeleke ngaso sonke isikhathi ethabenakele lika Branham, asiyilo lanoma yiliphi ihlelo, asimelene namahlelo kodwa asisibo abehlelo nje. Ngakho namukelekile ngaso sonke isikhathi, asinanoma yimuphi ubulungu lapha, sinenhlanganyelo nje komunye nomunye ngenkathi igazi lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu lihlanza kukho konke kungalungi. Futhi size sibonane futhi kwangathi ukuthula nomusa kaNkulunkulu kube nomunye nomunye wenu. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzosusa ukugula phakathi kwenu, futhi uzoninika oluhle uhambo oluphephile oluya ekhaya kulobu busuku, impilo enhle namandla okuqina. Ngethemba kubonana nani lapha ngolwesithathu busuku, kuze kube yileso sikhathi kwangathi umusa wakhe ungaba nani sisamile uma nithanda. Melusi Thola, umelusi lapha umfowethu Neville uzosikhipha ngezi lomkhuleko.